ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angubingelele ngomkele futhi engosini e-fresh, ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christianity Works. Iikhondla-khondla zakulo mhlaba oso igidi, abaphathi bama-social media bonke banento eyodwa efanayo, njengamanje baphethe amandla okushanela kwasani ilandele bona, kodwa masisha bazodlula emhlabeni. Sowacabanga ukuthi yini lolu indlela yokucabanga kwakho? Hlobo luni lwezinto ezakhe iibuko obuka ngazo izinto ezenzeka esizweni namhlanje, nakho konke lokho okwenzeka empilweni yakho, okuyikho okwakha inhlakanipho sekuguluziwe uma ngabe sibuka kuleli khulu nyaka nje elincane elilodwa. Indaba ingokukhohlwa indlela zokuyiphatha zakudala, kodwa kuhanjwa ngezintsha. Singathini? Mhlambe sithi kuyashibilika endabeni yokuyiphatha kulandela intshelelezi etsheni qede unyawo shwi luya la luyisa ngakhona imiphakathi la inokuhlakanipha okuningi kwesimanje. Futhi iy'nxushunxushu zibangelwe ngokukhuluma kwabantu abambalwa abayithispuno olwandle, kodwa abanamandla amakhulu. Kukho konke lokhu, nangu Jesu uvela nenhlakanipho esiyaziyo ekujuleni esebenzayo, kodwa inkinga kwabaningi okunzima ukuyimukela. Nakhu la ekhona uPaul umpostoli ebhala abaseKorinte eminyakeni ewu-2000 eyadlula. Eyokuqala kwabaseKorinte 2 iverse 7 no-8. Kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu emfihlakalweni efihliweyo. UNkulunkulu akumisela ngaphambili kube inkazimulo yethu kusukela kwaphakade, ongaziwa namunye wababusi balesi sikhathi, ngokuba bebekwazi bebengayokuyibethela esiphambanweni inkosi yenkazimulo. Kwakudinana kucikana kanjalo ukuhlakanipha kaNkulunkulu muva, ngangokuthi baze babethela uJesu esiphambanweni ngenhloso yokukuphika nokunekela izwe ukuthi lokuhlakanipha akuyinto yalutho. Abaphathi bamandla nabalandeli babo selokwathi nhlo bayakuphika, bakulahle lokuhlakanipha kwakhe. Ngakho akukho kusha kulokho. Ekugcineni kwakho konke, uma kuwukuthi bekuqonda bebengeke bambethela uJesu esiphambanweni. Ukuyithola devotion efresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.